Baby, wanga wa pavilion. Mabos mako pa zege perian. Chakwa jesi kwiki je darling si kuwa. Chakwa chochote upo unadani. Tell me baby what you see, what you need. Na kama una nipenda me, let's see. Itunze fly yangu sawa kukasirika.
New sound.